Aushutathi mthwalo yakuha ujabulisa izitha zethu Awemukela uxolo lwami ndamba ngiyazifunile Aushutathi mthwalo yakuha ujabulisa izitha zethu Awemukela uxolo lwami ndamba ngiyazifunile Aushutathi abantu abamuha ujabulisa izitha zethu Ubonakele ngomlomo sithando sami kubuye kulungiswe ngawo futhi Mina bengicela ubuye silungise amaphutha nami Ubonakele ngomlomo sithando sami kubuye kulungiswe ngawo futhi Mina bengicela ubuye silungise amaphutha nami Ukumbule phela mngani Lapha kukhona khona uthando nengxabano naye Lapha kukhona khona uthando nengxabano naye khona lapha Yebo Yesu uyosindela khona umuthi Ngoba ungubaba wabantu kodwa ungaphendi uzungumezele Yebo Yesu uyosindela khona Tunga pendu usumeze Yebo Yesu uyosindela khona umuthi Ngoba ungubaba wabantu kodwa pendu usumeze
Baba wabantu, kodwa ungaphendi uzungumezele